njengamanje labo bethu abakholwa ngoJesu Kristu bazizwa besekhanyweni bamfinyizwa bafonqozwa kakhulu. Kuboya busengathi emphakathini esikuyo laba bamelene nevangeli bayihlele bayibuthi lingachazeki ukwedlula zonke ezinye iy'khathi. Angibingelele phinde kwamukele futhi engosini yethu eFresh kingusibonelo Pete Ngema ongumlomo kaBenedict Dimet weChristian Networks. Usuke waba nalowo muzwa nawe futhi ngokwethembeka nje. Uma siqhubeka sibona uhulumeni ejobelela imithetho ekhinyabeza amalungelo ezenkolo, ngesikhathi siqhubeka sibona leli butho lobubi liba nezwi elizwakalayo kunakuqala. Kuze kube ngathi ukuthi bakwenza lokhu ngokunezeheshe ekuthuliseni izwi lamaKristu. Lokho ngaletha umuzwa osengathi bayawina. Kunalento evuka kithi ngaphakathi ekhuluma nje. Akumele kube nje. Uma uNkulunkulu eyinkosi yamakhosi, kungani ngenze lutho ngalokho? Kungani ngizizwa ngizingelwa kangaka ngokholo lwami? Kunceke kutheni uhlala kuphi? Kungenzeka kuwe alukho lusha ngalokho. Kumbe uhlala emphakathini wakulelizwe lakithi elalikhuthaza ukuzwakala kwephimbo lobuKristu. Mhlawumbe leli gagasi lokuzingelwa elikhula mawala liza ngokwethusa okukhulu ongakho kudala lo muzwa ongifinyezwa. Kodwa kumele santlobo kuze ngokusimangalisa njengoba eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili ezedlula uPawulu wabhala uTimoteyu eyesibili kuTimoteyu 3:12-13. Yebo, bonke abathanda ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu bayakuzingelwa. Kepha abantu ababi nabakhohlisi baza kuqhubekela phambili ebubini bedukisa bedukiswa. Ukucoshile lokho bonke. Akekho sala ngaphandle lapha. Uma uyinekele ngokulangazela kuKristu, nakanjani uzozingelwa, uzohlushwa. Futhi lokho kukwenza kwezinto ziya ngokuya idlubulundela. Kuzwakala kanjalo ngithi. Kodwa nazi indaba ezinhle. Laba bantu ababi bayidlala umasigcozi nje. Phela mzane wami, khumbula ukuthi inkosi yakho isesihlalweni sokubusa, ayibonge inkosi. Kukuleyo ngcindezi yomfinyizwa kanye eshisayo ephendula amalahle abe yidayimane. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ukuyithola le devotion yefresh nsuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Kanti angikukhuthaza ungene kuwebsite kuninga kuzokubusisa www.freshzulu.co.za.